1 Timoteyo 5.
Munthu wachikulire usamdzudzule mokalipa, koma umchenjeze monga ngati bambo wako. Amuna achinyamata uzikhalitsana nawo ngati abale ako. Azimayi achikulire uzikhalitsana nawo ngati amayi ako. Ndipo azimayi azaka zochepa uzikhalitsana nawo ngati alongo ako. Mkuyela mtima kwenikweni. Uziwachitira ulemu azimayi amasiye. Amenetu ali amasiye enieni. Koma ngati mayi wamasiye ali ndi ana kapena adzukulu, anawo ayambe aphunzira kukwaniritsa udindo wawo pa banja lawo mopa Mulungu. Kuti pakutelo abwezere makolo awo zimene adalandira kwa iwo. Pakuti zimene zimulungu amakondwera nazo akamaziona. Mayi amene ali wamasiye kwenikweni, wopanda wina aliyense womsamala, ameneyo wayika chiyembekezo chake pa Mulungu, ndipo amapemphera kosalekeza usana ndi usiku kuti Mulungu azimthandiza. Koma mayi wamasiye amene amangodzisangalatsa ndi zapansi pano, ameneyo wafa kale ngakhale akali moyo. Uziwa lamula zimenezi kuti akhale wopanda mlandu. Ngati wina aliyense sawapatsa zofunika achibale ake, makamaka mbanja mwake momwe, ameneyo wataya chikhupiro chake, ndipo kuipa kwake nkoposa kwa munthu wosakhulupirira. Wina aliyense asaloledwe kulowa mgulu la azimayi amasiye, asanakwanitse zaka 60. Akhale woti adakwatiwapo ndi mwamuna mmodzi yekha. Akhale mayi woti anthu amamchitira umboni wakuti amachitadi ntchito zabwino. Akhale woti ankalira anake bwino, ankalandira bwino alendo, ankasambitsa mapazi a anthu a Mulungu, ndipo ankathandiza anthu amene anali mavuto. Akhaleso mayi woti ankadzipereka pa ntchito zonse zabwino. Koma azimayi amasiye azaka zochepera uzikana kuvalemba mgulu limeneli. Pajatu zilakulako zawo zikayamba kuwafutitsa nkumawalekanitsa ndi Kristu, amangofuna kukwatiwanso. Pamenepo amapezeka olakwa chifukwa chosasunga lonjezo lawo loyamba. Kuonjezera pamenepo, amagwa mchizolowezi chakungokhala khale. Motelo amangoyendayenda ku nyumba za anthu. Tsono tusamangokhala khale chabe ayi. Amachitanso miseche nkumalowela zaeni, ndi kukhala omalankhula zimene samayenera kulankhula. Mchifukwa chake nkadakonda kuti azimayi amasiye azaka zochepera azikwatiwanso. Abale ana, ndipo azisamala bwino pa nyumba pawo, kuti adani athu asapeze mpata wotisinjirira. Paja alipo kale azimayi amasiye ena amene adapatukapo kumatsata Satana. Koma ngati mayi wina aliyense kwa Chikristu ali ndi achibale amene ali azimayi amasiye, azivasamala iyeyo, osasezetsa mpingo katundu wakeyo. Motelo mpingo udzatha kusamala azimayi amasiye opanda wowathandiza. Akula mpingo otsogolera mpingo bwino, akhale woyenera kuwalemekeza mowirikiza, makamanga amene amagwira ntchito yolalika mawu a Mulungu ndiponso yophunzitsa. Paja malembo akuti, usayimange pakamwa ng'ombe imene ikupuntha tirigu. Penanso akuti, wantchito ngoyenera kulandira malipiro ake. Usamamvere mawu oneneza mkulu wa mpingo, pokhapokha ngati pali mboni ziviri kapena zitatu. Wopitirirabe kuchimwa uziwadzudzula pamaso pa onse, kuti ena onsewo achite mantha. Pamaso pa Mulungu, pamaso pa Kristu Yesu, ndi pamaso pa angelo onse osankhidwa, ndikukulamula ndithu kuti uzitsata malamulo amenewa mopanda tsankho, ndipo kuti usachite chilichonse mokondera. Usafulumire kumsanjika manja munthu, ndipo usavomerezane ndi anthu ena pa uchimo wawo. Iwe usunge bwino kuyera mtima kwako. Ulege kumango mwa madzi okha, koma uzimwa ko vinyo pang'ono, paja umavutika ndi mmimba, ndiponso chifukwa chakudwaladwala kwako kuja. Pali anthu ena amene machimo awo amaonekeratu poyera asanakambe komwe mlandu wawo. Mmenemo ena machimo awo amayamba kudziwika pokamba mlandu. Momwemonso ntchito zokoma zimaonekera poyera, ndipo ngakhale zipande kutelo, sizingathe kubisika nthawi zonse.